sionaki.
Kama sauce, mindi sauce, mindi
nani mana, 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 tipsy G
Zidro,
Big Baba
Dokudonjo, Dokudunda, Wikendi nani bambi ya gadunda. Dokudonjo, Dokudunda, Tok moja nimeshanza kunirunda. Dokudonjo, Dokudunda, Wikendi nani bambi ya gadunda. Dokudonjo, Dokudunda, Tok moja nimeshanza kunirunda. Tania chain kashingo, nimedunga bling moja nono hadiwezi kujikunja. Dokudonjo, Dokudunda, nikichuna kandovu ni wapini likasunda. Nimekula fiti, nimedimbuka, nchakula kikitu zimeripuka, nikabole ya tennis, jo vile tunadunda. Tenje natumia ni matunda, single sikai tena na tresuda. Ule ni nani kokona akona mbuda. Alutande na donjo kudunda, nyongiwe dim, staki kuchomeka kucha.
Yo, Goda, Goda tena, strictly makwela, no other tender. Goda, Goda tena, petit no inaweza, but big indio na penda selector. Nini zona cheza, kome shindwa na mboka, wese matwekia Lexa, one lege, twende, rusha mkono mbele, gat ni a lele na kwanga fiat, sele aluta ina donjo ka wet fine roiko, rainfall za kizing na zimetoka kia Michael. Chingri we the big baba kwa disco, ni nosa pereka ngat na wote onitwa shiko. Shiko wa Nax, shiko wa Kiambu, shiko wa Juja, shiko wa Embu. Kuna shiko misi juu yeu du nya pitafanya rura show na kuja very soon.
Dokudonjo, Dokudunda, Wikendi nani bambi ya gadunda. Dokudonjo, Dokudunda, Tok moja nimeshanza kunirunda. Dokudonjo, Dokudunda, Wikendi nani bambi ya gadunda. Dokudonjo, Dokudunda, Tok moja nimeshanza kunirunda.
Dokudonjo, Kudunda, na pori full of bunda, kwela kona bunda, sani tajati sugar. Shumpal, chunga kwenye bay tunarusha. Dudha, miwa gana bite nana. Leo natoka nikiwa tipsy, pori na baki zero. Anasema ni risky venye mini ko single. Simple, mina wateka na sina dimples. Ego, iko juju buda bunda iko. Aki cup after cup, ongeza lika madam. Nasikia zangu zimekachi, shika glass, piga flash after bash. Nikika mina kam tuku nyama, idia girls Mr. Man. Tipsy ya melanda, titipsy ya melanda.
Dokudonjo, Dokudunda, Wikendi nani bambi ya gadunda. Dokudonjo, Dokudunda, Tok moja nimeshanza kunirunda. Dokudonjo, Dokudunda, Wikendi nani bambi ya gadunda. Dokudonjo, Dokudunda, Tok moja nimeshanza kunirunda.
Masaza rege ndo tunaingia dunda. Tuko jaba tumedunga kombato na vunja. Style tuna dance ni deadly deadly. Nizo masimu na vibeti zimetuleta dunda. Dokudo, donjo, dunda. Nimetoka kufundisha gashagwa kudunga. Nimekam na ubaya. Dokudonjo kudunda kio manyala mbiyo mbaya. Nikubaya, kitu nitamu na inadonjo. Chakula kuiba nitamu ikikuliwa kwa lojo. Dokudonjo, donjo, dokudunda. Naingia nikidance na tumbo kaya kabuda.
Kona Rambo na Ndiambo, substance over hype. Master, lead, lead, lead.